Snazbo Entertainment, part of the Big Ten Things, Hard Living Entertainment, right here. It's a Bozas Day.
Nini, simtasema, na mtasema, Snazbo msani. Kwa nini?
Na story ukabila pia unieke kando. Unadhani uko mbele na kumbe uko nyuma. Na shukuru Rabuka kwa kunipa kipawa. I'm independent Shunazi by the power of Allah. I know if I got experience I'll be a star. So let me go cause I'm a hustler boy. I know there's nothing else left for me beside hating haters on the stage. So stishiki sishiki niko mbali na ukabila kama mbingu na ardhi. Pause. Kama mbingu na ardhi.
Kwa nini nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani.
Wacha kujifanya rafiki yangu wakati unachochea ukabila. Auzuna za kuchochea wakati kaunti MBT tulifunga chapter za AK-47. Ili Samba FC na ngoma yetu ifike kote majuu. Ndoko peso mdomo ilo ya komba kupepangai na kutenda chini is too different. Kwa huu mchezo kurap, mini mkali, ukiniguza mimi. Wejipaka pilipili kwenye donda sugu, wewe msaliti, ukabila stop. Rekodi yako imeja boda ito Kenya. Kufika Nomas Land ukapigwa ngeta. Badai sisi backseat tukachekwa na maboy. Uko na vest na short peke.
Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini
mwanasiasa, ukabila ni nini? Situelewane, tuache ukabila juu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Pia vijana tushagundua yote ngayo si dhahabu. Roundi tu, pesa hatutaki juku challenge wa India tuna tribalism. Hamtatoboa, mtaya mkijua. Tumetoka analog, tuko digital. Tumetoka analog, tuko digital. Yeah, one more time. I love Samba FC. Sesi backstreet bass, boda boda pia. Mjikaze kisabuni, yeah.
Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani. Kwa nini simtasema, na mtasema, Shunazi boy msani.